ezakelela ngatshela ngenyoni ngiyofusa umuzi wakubekhaya wazishaya zonke ezakelela ngatshela ngenyoni ngiyofusa umuzi wakubekhaya umkhoyana wami lona umyeni wami lona kushumakodwa mfane ncumiso kanami yethi ungibona ngiyabona Yeti ungibonga ngiyabonga
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 sami ngiyabonga soka
ngiyabonga wangathi umuntu ebantu
zonke zaphelela ngatshela ngenyoni ngiyofusa umuzi wakubekhaya wazishaya zonke zaphelela ngatshela ngenyoni ngiyofusa umuzi wakubekhaya umkhoyana wami lona umyeni wami lona kushumakodwa mfane ncumiso kanami yethi ungibonga ngiyabonga
Thank you.